Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere noga inay lewru avril hitane 2023 yambe sappo e jeddi jablike silimaaji chapan nay e joyi maison de la presse Bamako don juttina on kabaruji de kikire hande woni Alice Cisse kanko Mamadi Keita wonto boggi jande to gubal gal be noddirta groupe de soutien à l'islam e o musulman holti wede kanyum woni chagal hipangol ngadangol fewde nelabe kananke laamu hakkundojo on nara jontere bittinyine otugol tunde de yude lafiya bugu dum woni commune nayoba district Bamako do ka latike sababu bilisa mawdo hakkune yimbe jon wuturuji kan yimbe joodi bele dende bete hande yewtere amen zoom sur nyalo mo hande o mi kalam hala apparenti en ben wurdi e yimbe le nato bele sutra mangaji de sakrabe kedibe dum woni sembe kamaruji dum jogano kijide hande bismillah modom e hedade dum fade amen nantinde on kabaruji din bi mbiya on Allah hollu en mawuri kasen lando jabo du awuji amen hinno yafo maybe amen fu gubal gal be noddirta groupe de soutien à l'islam et aux musulmans kany holiti wede kany woni chagal hipangol ngadangol fewde nelabe kananke lamu hakkundeje o yade nara yontere bittinde le on do wattu goto fu armelide amen di du yaltini communiquer goto mo holiti le mudum wede nangi terroriste sappo e didon fa keben famtare dido kabaruji fu kedde Ousmane Ali Bouli
gubal kabantongal alsilamako e alsilamen holliti wide kany woni caggal bonanda mo yimbe na yon keddi e modon to narato le yontere jabbene de le be masimbinabe ana hen adjudant Oumar Traoré chef de cabinet horejo lama hakkundejo o gubal jaddinko be gal holliti wide du ana jogi ton himbidi don wobbe hedde larme mali holliti wide kany nangi terroriste sappo e didon kaake kaborde e telefoji satelliter ngaji goddi hono dun e nandore modon dun wadi le den yontere wotere le imadaraji kewdi ngadaade le region menaka le leydi meɗen ndi deƴere hewtama seeɗa to tebe silaman in agar chiman e tin fadimata ɗum woni ko état major général des armées holliti ley communiqué mum goto fa handen le saaha leydi meɗen ndi bar le cercle en songo yimɓe joom en kaɓɓoɗoɓe annda ko goni mbari gorko goto e ɓeyum alah jaɓɓiɗo o nana laaji keɓaɗ iwde toon en hollitama wiyede waɗoɓe o golle ɓami jawdiji yimɓe ndi guendi
Musa Bugu dene wotere Bamako to ka hakkilaji jamande ka wana ko walti to fay ham chagal ko lana diwo mangal pad em samito asawer bittinde bale didi chagal mudum kedo dem yoga e wi mabbe li fetchitan ko sita sidibe
bo amoni brama de badu
gidinyanen avi o sami on nukku me mettama sanali li dene Musa Bugu do me won me jodi non watti goto tan lana on sami wakkan dogadan on lesno sanne mede du o be mangal pade maybe yel ana hisa en fawan di kulle tan yu golle Allah non gaddu e tawede fa handen mede sugli do di kabaruji an pe jew di bonalaji waddi on nukku degno lana kan wadno wawiri fu patin lana kan sama nukku to jama heewi sab o bonal sattan sanne fa handen berde ame ana taj
amen dori ke ala kan kisani ko na werema
sakirabe kediɓe ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo beme ande to ɗo hella amen facebook na ɗo compte twitter bilisa mawɗo ana wonno hakkunde yimɓele gomɓele dene lafiya bugu kanye e joom wotoroji ɗi altinere hande ɗum saabi ñamagaji ɗum saabi tunnele juppeteɗe le nokku o ɗum yoppama to ɗu fa latike hayre mowne ɓe noddirta Kilimanjaro gueɗe ɗe fuu ana wondi felodirde to so yimɓele gomɓe toon ɓe kañum en ka holliti wiide ɗiɗo tundiji ana hani ittere nokku mum en ɗo fade goɗɗum ɓeydede hen joom wotoroji ɗi kañum en du holliti mette muɗum fewde tannugol golle o le nokku o eɓe jiɗi du ɗatti goɗi itte yalla oɗo golle ana heɓene jogalal fa keɓen famtare keɗoɗen sita sidiɓe Ousmane Ali Bouli
yeɗi durde kaaje e nandal muɗum ɗum ko mata hakkunde yimɓe jooɗi lafiya bugu kañe ɓottoɓe ñamata nde altinere beete muɗum fa police en immi yetti on nokku nata kune jamare mbeɗa torra sanne to ñabbelaji pofnorɗo nandal muɗum saabi ni tuuni ko yippede nokku amen ɗo ɗi woni haalaji nana to yimɓe jooɗiɓe nden ndene lafiya bugu ɓottoɓe ñamata holliti kañ en golle mum en tan wondi e wadde
ɗum torri min an ɗum tampini min fa ɓuuri haaɗi wala coɓɓen wotturoji ɓe kolti wiide dow ɗon mboori laamu o handarade darde mon mairiŋaji ɗi kuncana ɗon hoore mbutoɓe tundiji ɓe kolti wiide sini jukkiri ni ɓe mbutata tundi kasen sugan ana docteur wattu fuu ƴiƴam makko ƴeewa docteur en ɓe mbiyan geƴƴi ñawu gonde ƴiƴam makko mi horan eɗum tampini kam min waddoɓe tundiji ɓe miɗen jogui tiɗɗallaji daare onon ka sini min gaari le o nokku ko ɓuuri commune ŋaji nayyi wonɗi tundiji mumɓe juppeteɗ ɗo
cegan o torra mataɗo laamu o holliti ana wonde fiide dabiriji yalla o torra ana hunco kajjali fadiga kañu hoorejo le gollidira ko noddete service urbain le gollidira ko humni laamtungo le gelle mawɗe
min joddake batu e gouverneur o dabire ɓamama le muɗum holtama wiyede asweere e alam fou joomen wotoroji ɓe kañe puspusgaji gara juppoɗo tundiji ɗum won wona ko sukaaɓe jokkolɓe cali ɗum laati sababu hannden o tiɗalla sappere pompier gonɗo e darta ñifde yiite nge ɓeɗo darta e jamare nde fof ɓuri ɓe lafiya bugu kañen ɓe commune nayɓo tinno e marde muñal
d'être patient
miccutunde camion ngaji ko heewi ka e bul désert wonko wonde ɓottude ɗe ñamarde nde on nokku mo dabri muɗum fiya to fedde noddirtene mouvement ambi ko
tournoi international en balle ɗum woni ballon pireteɗo juuɗe mom noddirta fédération trophy bamako 2023 rewɓe ko mum koka timmi timmoɗe yontere nde ewɗo daɗo dirgol gaɗɗo balɗe nayyi ka équipe ngaji iwɗi leydi guinée ɓe duuɓi muɗum hiɓɓina e noga e kañe sappo e jiɗɗi ka heeɓi ley he ngalu sanne somi jaari bangal piiɗe ballon du jaga bula en leydi amin ndi ana wondi landinde to piiɗe muɗum ballon leydi maroc ɗum woni kan U17 fa keɓen famtare keɗɗo Ousmane Ñaly Wuli
fiyoɓe ballon juuɗe andirteɓe andebalijin ɓe leydi laguine ɓami final o coupe zone D yeeso honiraɓe muɓen ɓe leydi sénégal e keɓi baddi capanɗe nayyi ɓen sappo e jeenayyi tawene fa heddi minitaji seeɗa ley muɗum woni ko kodde en ɓe leydi laguine ɓe timminiɗe piiɗe yeeso leydi sénégal keɓi baddi noga e tati ɓen noga e go'o kodde en ɓe mali ɓe kañum laati jeɗɗo bo leyɗe piiɗe hecciɓe ɓen en noddirteɓe junior en kañum en laati joyoɓo leyɗe jetti woni kawɗe ɗe piiɗe ley majje an hen cape vert gambi laguine guine sao maroc mauritanie sénégal sierra leone e mali caggal ɗum fiyoɓe ballon ɓe kiɓɓina e duuɓi sappo e jeɗɗi ɓe mali ana kani fiide kikiɗa ko wattu 5h30 macci muɓen ɗiɗo bo guiɗiragu fewde honiraɓe muɓen ɓe leydi maroc piiɗe piyanoɗe arandere nde ɓe kawino ɓen en ɓe keɓi badde ɗiɗi ɓen goto piiɗe ɗe ballon kan U17 ana hani fuɗɗude asewere warore nde mali ana woni ley groupe C ana tawda e cameroun soudan du sud e leydi burkina
sotrama woni mobel ko heewi malinkoɓe fuu nawtorto yalla ana yaha hakkunde deeɗe e deeɗe iɗu naɓa kaaki maɓɓe iɗu naɓaɓe kamɓe hoore nde nokkuwe tomi jiɗɗi fuu yahde le ngallure bamako nde hay tawede majjum fuu apprenti en ɓe no wurdi yimɓe ɓe le ɗiɗo mobilaji ka wona ko neni yoga e maɓɓe feewi fa keɓen famtare zoom sur amen ñalawma hannde oɗo majjum fawi sita sidi ɓe wonko fewni en dow hen
watti sappo jeɗɗi jamɗe mele ɗe nokku noddirteɗo wuuro kuuru ɗo nokku to mobilaji sotrama garto le guenni bamako mais wonle sotrama hewɗo tep jama gaɗɗo e tawede fuu parante ana wondi e tewde fa hannden client nde watti seeɗan debbo goto kay cukalu muɗum tatoy ana wondi e warde mo mobile ngi foti hewurde fuu o parante ana wiya jama o soƴƴite soƴƴite yalla o debbo ana heɓa to jotto kay cukalu muɗum tatoy le mobile ngel debbo mawɗo goto jaɓɓinguel gonguel joƴƴinde koyɗe muɗum goto e sukaɓen jooɗi le mobile ngel goɗɗo ana jooɗiɗo koyɗe inne muɗum ana muuɗa bonbon muɗum ceccegi ana jooɗiɗo koyɗe inde muɗum le on watti mobile ana ƴuwa gaari ana hucci dowda bugu ndene wotere le guenni bamako nokku fof wala kasin to neɗɗo joɗtole mobile parenti an haɓɓi ɓoggol ana jooɗiɗo muɗum sotama ana wondi e dogude semme fuu fiite fiite meɓɓe ana mata kulleji fuu noɓe dogodirta saabu o watti wonɓe ɓuuri dogude semme kasin watti fuu chauffeur on darton nokkuji jogaji parenti on ummo ɓe ƴeewa honoɓe heɓirta client meɓɓe o watti yimɓe ana tampa sanne le sotramaji ɗi saabu neɗɗo so dogguinayyi wala fof no heɓirta client ɗon lawol ga ko ɗum tawa fuu neɗɗo natale sotrama hewɗo jama ana ɓuuri jooɗo dooma sotamama jama walale muɗum
vidéo goto jiltinaɗo ɗo beme ande to koyɗe kewɗe holiti wiide gollirɗi leydi suisse ana aɗa ndiyam yiiti ko moƴƴa wadde le runde afrique o kabaru yo gongana fa keɓen famtare fatoumata kojo wonko heɓani en dow hen keɗoɗe mawadou samasiku
oɗo vidéo o wona fi kesso jo mo hitande 2016 ɗi wonno e les journal kabaruji france 24 joyinoɗo du humpitingol ong suisse public eye le tongande lollirde dirty diesel e wattu muɗum gorhollgol laatiko noon sababu andude jaati wiide gollirɗe leydi suisse na jeeyani jaam yiiteji ɗi gooɗa ley leyɗe runde afrique yogaji hono leydi mali e ley nde ɗo tongande public eye ada du ko wiyete suufu gonnoɗo e ley ɗiɗo jaam yiiteji ɗi na sowande temedde 3 e 7 e jeɗɗi yambira to tubakuɓe to sasongaji kewɗi indama e ley tongande nde ana e majje orix nden ɗiɗo sasongaji ɗi hay fama nannude ley leydi ndi jaam yiiteji ɗi gooɗa e wattu muɗum ley leydi mali ndi gollirde unab humaninde jaam yiite fenni kabaru o ñande sappo e jeegom septembre 2016 hoorejo ndeɗo gollirde nden zoumana muri kulibaly holti noon wiide jaam yiite bonɗo foof naata e ley leydi ndi ana wara lebbi jetti o ɓeydi ɗum waltinde hakkillaji wiide horgol hertagol na hayba kala jaam yiiteji natuji ley mali
sakiraɓe keɗiɓe ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi hannde mi jowti sanne keɗinonoɓe jenni e girowel ngumi gembe ana laamu mutti fadde he feewi nokku ɗo e seeɗa yewtere amen nde ana woodi wassalam dati kandi jokkede fa yaha yeso sariya wala ko anda yoda to malin kobe fa hi mudun nyaloma hande o hono fu dum wordi hono dum wadirte hono plenty nanirte yeso sariya li lede amendi homo wawi ju in the plenty fa keben famtare dido landi fu kedo dem fa keben famtare dido landi fu anni magazine amen malikura mo musa malisi so ko landi ni do hem mi e sita sidebe won ko min pewni em do hem en kirejam Musa Gindo yo juge o politi wiide plainte ana wawi ju inede tiagal neddo fu kolitaado wiide yeddi sariya o beydi hendu wiide malin koobe goto goto mu en fu ana wawi nannude plainte so tay won ko wada e mudum ko yaadata e sariya idum wawi wadede to police em to gendarme em nadu to procureur auto Musa Gindo manjisra won ko haltanta min do him
quand vous déposez plainte vous venez
son a repo plainte le policier malizandre me nanna mudum be wadan hunde ko noddirte soit transmis dou talkal ko be nellata hore be policier malizandre men imma wadan lugan goji police goto malizandre goto won ko nette ya tunya netto mo noddida lamo tegal mudum progrès on dou ana way famitnede do kabar nangé go makko son a te tribunal be lamdo tama fudu sabi son nodda daga ana way bamde avocat so welima sa wala bamde avocat dou lamo jatt ana way tonima avocat
so mi koli ke kanko Musa Gindo sarti nangugol netto hana bettade balde didi nga o wi procureur o ana wawi junnude o do certify to balde tati sabi luga goji gondude wadede di
o deg
wakti fu sa noddama to police ma gendarme do honel tongade nanan mudum be hettoma nga do tawede fu won seriaji de neddo tongado du hani badde fesa yeddi seriaji du hatta tawede andu a woni hajjeji hani batede seria holliti wakti fu so nangamal to lam ana wa uddede honel garda vi yala luga goji an heba wadeno wodi ngol uddegol an ya hone ba tati so jappe gen dum lugan goji holliti jommu bakamu wala e huna ko nanga sabe mo ana wawi yoppede
dido dati ka malin koobe faahi mu en fu andana dum bamako segu nadu kajolo malin koobe faamu dum do plentika ana serti
moi je sais a kajolo ici
to menen ga kajolo min ke fe bete goto mi andana talke mu nirte so neddo tonga goddo laamu to menen ga kajolo so neddo goto heba mali gennini noddi joddo mudum laamu o anta di dinne nyalane nedda ko hakkune be timmi
le hakkune pelle gondudo wadde imadara ji yallana famina malin koobe e do ko woni hakkeji mu em kanye ko be kani wadde ana fedde ne be noddirta convention nationale des juristes du Mali Ismaïla yoro di ko woni lami do ndedo fedde
et par jour même ces derniers temps
nyalaman fu men heba jama ko yata nogay ma cevan tat noddobe amen kollita lamdo kabaruji tabbi gon kiti leedni nyogabri an noddo amen facca gan leedi lamdo amen honana fiirta dabiri heba yottade lamu kollita torraji mudun soni be yottige nga medde hollita da tadde be han jokkude be yotto progrès ma président tribunal
Fed wonde ne be noddirta tribune jeune pour la promotion du droit tréjide du Mali kayndu ana hakkune pelle gondudo wadde imadaraji yella hakkeji bibe adama em ana heba yerwude de do fedde juinama yella ana itadati pabotoji yimbel be tordaji yottina fa juina plentuji mudum em yeso chudi seriaji le lede amendi Zamba Ousmane Dumbia kany woni horejo de do fedde bamako do
d'abord nous avons mis
me juine golidraji yogaji le genni bamako muti gawo fatare sigaso le lamorde to kita tayete yalla yimbe be torraji hewti hon toñabe nannal mudum ana hewta hakkeji mu en no yawiri
jonka hono fu han wadede yalla malin koobe goto goto mu en fu ana heba ko woni ngeddu mudum ele chuudi sariyaji le lede amendi dunke en andanbe kabaruji bilide sariyaji kanyu en ka holiti wiide chuudi sariyaji le lede amendi ka cellal mudum ana bili e yafugol dati ittaadi mawdi latade sababu e juude malin koobe goto goto mu en fu imal so yottotu fa dum heba lawol wajibi kina dati yogaji itte nom holitiri wiide kanko Ismaïla yoro dikko